smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati, sina uwezo atochi. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati, Facebook, WhatsApp tuchati. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati, sina uwezo atochi.
We basi ungesema kama unitaki, kama sina touch unitaki. Unataka wenye touch, kama sina touch unitaki. Basi ungesema kama unitaki, kama sina touch unitaki. Unataka wenye touch, kama sina touch unitaki. Basi ungesema kama unitaki, kama sina touch unitaki. Unataka wenye touch, kama sina touch unitaki. Basi tuchati, atuchati. Ako testi tuchati, minataka tuchati. Simu yangu atochi, basi tuchati. Kwa testi tuchati, minataka tuchati. Kifurushi alichachi, minataka tuchati. Basi tuchati kwa testi tuchati, minataka tuchati. Simu yangu atochi, kifurushi alichachi.
Mama tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Facebook, WhatsApp tuchati. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Sina uwezo atochi. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Facebook, WhatsApp tuchati. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Sina uwezo atala
pa modem wa wanitaki. Nitikisa sina touch, basi nileki WhatsApp. Happy birthday na mimi tuko touch. Modem wa wanitaki. Nitikisa sina touch, basi nileki WhatsApp. Happy birthday na mimi tuko touch. Basi ungesema kama unitaki, kama sina touch unitaki. Unataka wenye touch, kama sina touch unitaki.
Usiku silali usikizi sipati. Nitikisa sina touch, unataka wenye touch, kama sina touch unitaki.
Mwone nyoka mwanangu anatembelea tumbo. Mama mwone tena mwanangu anatembelea pale. Wewe tondo mwone nyoka mwanangu anatembelea tumbo. Mwone tena mwanangu anatembelea pale. Nyatu nyatu mwone nyoka mwanangu anatembelea tumbo. Mama mwone tena mwanangu anatembelea kule. Twende pale maajabu. Mama maajabu mkubwa tondo maajabu. Mama majala ya mpore majabu. Atwende majabu weka pare majabu. Mama majabu twende kure majabu. Mama majabu weka tena majabu. Mama majabu twende kure majabu. Mama majabu weka pare.
Facebook wana chatije, wana chatije.
Mama na WhatsApp wana chatije,
wana chatije.
Mama Instagram wana chatije,
wana chatije.
Mama BBM wana chatije,
wana chatije.
Mama Facebook wana chatije,
wana chatije.
Mama na tang wana chatije,
wana chatije.
Mama Facebook wana chatije,
wana chatije.
Mama Instagram wana chatije,
wana chatije.
Mama tatizo smartphone,
simu yangu atochi, unataka tuchati.
Facebook, WhatsApp tuchati.
Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Sina uwezo atochi.
Tatizo smartphone,
simu yangu atochi, unataka tuchati. Facebook, WhatsApp tuchati. Tatizo smartphone, simu yangu atochi, unataka tuchati. Sina uwezo atochi.